kuwa mwongo, yeah, sijai kuwa fiongo. Dhambi bureza nini, tarudi kwa udongo. Oh baby mashirishiri, unejaza majimeli. Hakuna mapenzi ya tatu, unakoma wapi unafeli. Ni wivu gani, au ni kitu gani, hatuelewani lolote. Kwa nikisirani, niko mashakani, kadeti vipi na wote. Endapo nifuati, ni unamba ikiliko ikate. Wengi wana nimeze ya mate, oh. Indo baby yako peke. Ah, oh my.
Shabiki hadithi za wanafiki no. Voice yako clarity, quality ya your body ni dope. We nika gravity, na mini kamikazi na flow. Nasema habiti, habiti, will you marry me though? Kona kopia zile vitu una like and stuff. Soft spoken but magizani you like it rough. Daktari nda kutibu achana pictures of phone. Askari nda kulinda ukio kwa giza machume. And I can leave her alone, unantatiza come on. You such a divo meiva, sura na figa ni chrome. Na shiva na konda, usipo nipatiba I'm gone. So pokea ujumbe apa toka Kiba na John. And I don't do this a lot, normally I'm the one who's being chased. But just to keep him off, a brother keep a mean face. No interaction, so sema ro chafu. But kama mini wako staki kwa mtu wa watu. I'm giving you your flowers, see your rainbow see for free. Na nimeti, cause in my heart you got the keys. So ain't no reason to trip, cause I got you and that's on God. Stay blessed baby.